najimsafi.com.
Hivi mapenzi aya na siri gani? Mbona nampenda sana? Sijui nifanyeje, maana siwezi, yani nahisi nimezama. Anabaki kumbata picha, anafsi na sita, anaogopa. Ana uzuri wa maraika, macho kama nanita. Anampenda yeye, anampenda yeye, yeye.
Oye mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebump, baby, cause I love you. Oh yes, I love you. Mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebump, baby, cause I love you. Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby.
Mana naisi niko peponi, nikiwa na weta. Narudi utotoni, uwe mbereko nipo mgongoni, niko na we dali. Oh dali, tell me something me girl. Oh no, would you make a nigga come live a dream of love? Oh no, no. You gon' make a come live a dream of love. Oye mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebump, baby, cause I love you.
Cause I love you.
Oh yes, I love you.
Oh yes, I love you.
Mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebump, baby, cause I love you.
Cause I love you.
Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby.